ZLatestMusic.com.
Stars Music Entertainment. D. Check. Mark. Mark. Your moolah.
No need for the intro.
Let's go. Yo. Inena dabwa kaisti kudia kumozi. Nene ni wanga kaisti kudia kumozi. Mama tigawa kaisti kudia kumozi. Si wako weka uyo ha, si kudia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazi ni wako, also me, my God. Kazuma ngele samo, also me, my God. Inena dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Siniko neka also you, my guy. Kazumange nesamo also you, my guy. Yo, met her pa novera moka kudia hungry land. Kafiki lapo ela like a girl looking fine. Kapepa digiti no ni pasta no na fidgeti. Nice to meet you nzambo chuma, not forgetting ya titi. Yes, go by na kubondi kambo fika. My sleepover can invest a manoni ngati chika. Kukiche ni konse na kubedi kazi wopika. Kaka kamba I need a favor you have received ya fika. Ine dumbwi na kwela mulafu. Apart from my halfu, you my better halfu. Mumutu ni Neymar, ni magula Brazilian. Wanilangiza your true colors, chameleon. Aniuza if you sleepy leka nigone. Nge na dekapo wa mathabo leka nivaone. Alinai we sazi ba titizi ba na nane nizi ba tsuzi ba tsazi ba titizi ba na pati. Ine na dabwa kazi tikutia kumozi. Nene ni wanga kazi tikutia kumozi. Mama tigawa kazi. Tikutia kumozi. Si wako weka uyo ha. Tikutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazi ni wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my God. Kazi ni wako also me, my God. Kazuma ngele samo also you, my God. Aiwe mambala, what you trying to say? Why do I get the feeling ati wanakukana che? Ufuna ni boile, ni mubanda mule, ubwele unyunye, mubukinge na kaloji uko uyende u... Mathan wakaere osani tiapamu kamwa na muzi wakali mwache elo ndine nina puani. Mwa unachema follow watch tika pa TikTok. Wanikomke lapo na kujensa ti let's talk. Okay, so this between you and I. Stinger zishusha na pali gelo nae wensewa guy. After all nine any side piece but if you insist. Tinga muchae kaseti apu but you should be pissed. Mathan akonda vintu mailon sande panga GB. 2 PM upa GD. Pakari ko zizi. Zaduri kira elo tikaone reaction. Zaka nkala ora movie stroke action. Inena dabwa kaisti kudia kumozi. Nene ni wanga kaisti kudia kumozi. Mama tigawa kaisti kudia kumozi. Si wako weka uyo ha, si kudia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazi ni wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God. Inena dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi. Mula Louis Daka All Stars YP Young Zero Peter Petros. What's good? Slim Boss. Slim Boss. You smash. Kani Amuru Saka is on. Starch, what's good? Good for hip hop.
On the track.
Yeah. What?
No need for the intro.
ZLatestMusic.com.
It's a smash beat.